kam batte wallutugo remoɓe keɓa awturdiji lebbi kamɓe keɓa nyamir no haniri baagudu Sule John Company teto do fi awturduji ardini yeso mum
entreprise
o company wattana tewtewri do fi awturdiji cuɓaɗi ɗum konon dar kero ɓijjalo fu hawtade e giriji kañi e ñebbe
joni o remoɓe hewɓe no tinni sanne noye gatton koɓe jardo ke awturduji ɗi no woɗi
ɗum wala fu saɗorma himɓe ɓen faami fa woɗi hara filla ko darta awturduji ɗi endan ono wodde majji hande nde seyni mo heɓay nande kabaru on endan wooɗi himɓe jii ko awturduji wonno waɗa barke ɗum fuɗu konɗan se wakkati yoroji gaɗi eɗen jii awturdino ko wonno wadda yaade e demal ngal endan gam batti himɓe heɓa ñamirni no
hani
noye gonɗo on gaɗa ko himɓe ɓe keɓa awturdiji ɗi no haniri
d'abord au niveau de la production
to gollude amin ɗo minen godi awturdiji komin keɓoto to inaran kañum ikirzat e gaɗoɓe tewtor dow fi on somin koji awturdiji ɗin ɗon sey min kawreɗe min gattanaɗi sembe min jaha min awa nder guese amin ɗe koye amin e kañum e guese remoɓe latiɓe nen gollude e muɗum e nder guure senin ɗum kette ɗe gaɗi awtirdiji ndi endan min cakito min codoɗe mabɓe kayrni min gollitodi ka sendan caggal mum min gattoɗe nder guure kañum e ndesaji to hani rese
fou
oɗon goodi cuuɗi to gonɗo yo ndesa awturduji ɗin na
min gala nokkuje ndesirɗe kanon woni miɗen jaara ɗum nder guure saabu ɗon miɗen goodi cuuɗi kulle gollitirɗe demal pelle goɗɗe kono no ƴama min gaddana ɗum toon ko ɗum yarte ko ɗum naati e ɗum sotte
wakkati oye woni ko awturduji ɗi heƴana fa heɓa barki mum heɓe
ko wiyate HKP kañum e giriji kay fuu balɗe capanɗe jeego yaade balɗe capanɗe jeetati fu tawan timmi ñebbe ɗe ndu kono no wawi wadde balɗe capanɗe jeetati
denowe woni no barki majju yi irte ne
le rendement
faro gawri no wawi heɓede kiloji keme jeetati yaade kiloji ujune e nder ko wiyate hectare goto ñebbe ɗe ndu konɗan kiloji keme jeetati ele hectare goto seni aɗa yiɗi wooɗa du wajiɓe kina gatta birguirdi dabbaji naadu konɗam engrais.